tartana qoned kan la gabgabeeya muddo sadar erika soo lanqobadii ardayda dhigida samacadka Al-Qamar Educational Academy oo ku mid ah maahida ku jiraan magaalada Baydhabo idona tartanka uu sahay ko ardayda isku dhaafsadayna wali aan la habari iyo aqoon guudba munaasabad kooban lanqobadii xarunta maahida Al-Qamar Educational Academy ee magaalada Baydhabo wali ba la kashaayay natiijada kooxda ku guuleysatay marxalada ugu soo maray tartanka iyo ujeedada la kulanayay in tartanka lanqobada finalka tartankii waliba askiirana kooxaha Al-Qamar Stars iyo Wolves walana guul ratay kooxda Wolves maamulka maacadka Al-Qamar Educational Academy iyo ka dhawaaqay natiijada sida lanshan helay
mudahan kooxooyinka tartanka intii socday waa su'aalaha ku jawaabay dhammaan intii kooxooyinka tartanka ku qayb galay su'aalaha ay ku jawaabeen total markii la iska dardaaray dheereeyna tumitada su'aalo saasoo kale su'aalaha faayidaysiga kooxooyinka intii aragayeen dhamaareen mayba kumada tumun su'aalo dheereeyna wali su'aalaha guud ahaan bad lamada kooxood mise kooxooyinka tartamay habaal mareen guddiga tartanka dibin ku jawaabay total ma iska nagaadayna todoba su'aalo saas daraadee guud ahaan tartanka mayba la iskuweydiyay 98 su'aalo haddii dibin ku nagaana taariikhda ama kooxooyinka lamadan geeka final isla kooxeen Wolves iyo Al-Qamar Stars oo ku gudbeen wareegii koowaad wareegii lamaad ogey kana skoon wareegii joog saddexaad hadii aanu ka marayna kooxda Al-Qamar Stars wareegii shaqooyad maybaha ka badayna tumay 4 dhibood wareegii lamaadna maxaa ka badayna tumay 4 dhibood saasoo kale kooxda Wolves wareegii shaqooyad maybaha ka gudbeena tumay 2 dhibood wareegii lamaadna maybaha ha ku gudbeena tumay 3 dhibood oo final kana ska kooyeen maybaha final kana ska kooyeen lama kooxood oo shaqay Al-Qamar Stars iyo Wolves hadii aanu ka marayna kooxda Al-Qamar Stars maybaha xaqna lahayn in la weydiiyo todoba su'aalood waa su'aali kii koowaad ku jawaabantii lamaad ku jawaabantii saddexaad balmartii afraad ku jawaabantii shanaad balmartii lixaad ku jawaabantii toddobaadna balmartii Al-Qamar Stars guud ahaan maan helayna waa ku faa'iideysi balmartii kooxda Wolves dibooyin shoo guud ahaan markii la iska dardara kooxda Al-Qamar Stars may ma nagaadaan siyaad dibood hadii aanu gudubno kooxda Wolves Wolves yana may ma xaq lahayd in la weydiiyo toddoba su'aalood su'aalihii koowaad ku jawaabantii lamaad ku jawaabantii saddexaad balmartii afraadna balmartii Michael ku jawaabayna su'aal shanaad su'aaliyad iyo su'aalitii todobaad kooxda Wolves may nasiibun waldadeena iyo ku jawaaban lama su'aalad oo habaal martii kooxdiyo walaanyasho dhigsho Al-Qamar Stars meelo guud ahaan Michael ku koyna kooxda Wolves tumay lama dhibood waxaan ka tumay dhibood iyo su'aalisho tooska ku koyay kooyen meelo lama buuntu faa'iideysan ay ku heleen tartankii hasood iyo Ramadan competition weeba ku guuleysatay kooxda Wolves
maamulka maadka Al-Qamar ee magaalada Baydhabo iyo waliba uu soo saaray intii tartanka ardayda dhatiyo eeta too koran qaada saqoonta isla markaana xusuusin iyo dhirigelin eeta asharadii hore iyo hundikidana
tartankaasi idii kooxoyin badan iyo ka hardameen waa way bahay tartan oo way laraayis ardada ee la ogaado waxeer jo waxbarashada iyo saaso kale ardada meel la raayis dhirigelin iyo meel sidii oo ku qaadan tartanka CT iyo geegyan tani gabagabow way ba finalka sadeeray lamada koox oo shal ah Wolves iyo Al-Qamar Stars wayna guul gaaday Wolves way balana hambaliyo saaso kale Al-Qamar Stars iyo hambaliyo mukureeban eediyan kama sintay yelana dadaalka fail iyo meel failo isin hadirteen
markii la deeray sanad dugsiyadka iyo wareey baanta badan iskuulada magaalada Baydhabo la gabgabeeyay tartan qoonad dhaxyaalay ardayda dhigida fasalada shirgidisina iskuulada iyo ka koobayna